kujanja wendwa diza maso mudwali ya Mengo balazo kutia olumwendo gw'abantu abakwatibwa obulwadde bwa pressure ya maso ngokusinga kuno kino bakyekosizza ku bantu abatafayo kwekebeza abantu omu ku buli bantu amakumi abiri wetwogere abalina ekizibu kya pressure ya maso era abasawo bawabudde nti kiyinza okutaasa embeera be bantu naddala abawezezza emyaka ana okugendanga mu malwaliro okulaba nga abakugu okumanya amaaso gaabwe gayimiridde Dr. Dan Bwonya akulira ebyobujjanjabi bw'endwadde ya glaucoma mu ddwaliro e Mengo annyonnyodde nti obulwadde buno bukwata ekifo kya kubiri mu kiviirako abantu okuziba amaaso n'ekiddirira bwe bulwadde obw'ensenke.
Unfortunately, the signs appear when the disease is advanced. So in the early stages of the disease, you will not see any signs or symptoms of the disease. But however, when the disease progresses, you start failing to see the signs when you move. God has placed us in such a way that when I'm moving, I'm able to see this side and this side, even when I don't look there. That type of vision is lost as glaucoma progresses, and then eventually you lose sight. So if you have a history that your parent or your grandparent died when they are blind, it is probable that you can be having the disease. So what is important is you to come forward and we screen.